This is an MUT Radio podcast.
It is time for Let's Talk It Out. Namhlanje, we are joined by you, Mr. Umxolisi Kamasonto, the beekeeper. Mr. Sawubona.
Hey, sanibonani.
Hamba kahle mfowethu.
Uhamba kahle, ngiyanibingelela lapha esitulo, ngibingelele bathe dubane.
Yeah, ukuphi kanti mfowethu?
Ngibingelele iKZN yonke, bese ngibingelela umzantsi wonke, ngibingelele noma phi nje la kufika khona umsakazo iMUT Radio. Mina ngiseGoli njengamanje njengoba ngikhuluma, kodwa ekhaya as you know ngabe yaleko phongolo bathi NPG number 30 yakhona.
All right. Mr. Mxolisi Kamasonto is actually the beekeeper. Mr. Before sise sikhulume ngebeekeeping in South Africa and ukuthena how profitable it is and iziphi izinto okumele uzenze. Take us through your journey as the beekeeper, man.
Sengibingelele mfethu. Ngaphinde futhi ngibingelele again. Yeah, so siyabonga number one ithuba elisiphe lona njengomsakazo ukuthi sithi ukundlulisa ulwazi esinalo.
Yeah.
About beekeeping. So mhlawumbe omunye angadideka ukuthi yini beekeeping. Beekeeping ukufuywa kwey'nyosi.
Mm-hmm.
Sinobuhle lapha. I hope you understand.
Yebo, ngiyabuza.
Yeah. So uma ngithi ngiyi-beekeeper, I mean to say ngingumfuyi wey'nyosi.
Mm-hmm.
Yeah, okuyinto efola under i-agriculture.
Yes.
Yeah,
yes.
So ma umfuyi wey'nyosi, umuntu ophinde futhi akhiqize akhiqize or adayise or asabalalise uju, ihani ngesilungu.
Yes, yes.
Yeah. So mhlawumbe ungangiphindela nje umbuzo.
Yeah, your journey as the beekeeper iqale kanjani and what was the inspiration behind?
Okay. Ngiyawuthanda umbuzo. Uqala kwami ukuba umfuyi wenyosi or ukuba i-beekeeper njengoba bengishilo ukuthi ngiwubhuti okhulele endaweni yasemakhaya ophongolo. So ngikhule ngilusa iy'nkomo. Ukulusa kwami uyazi ziningi izinto ezenzeka lapha ey'ntabeni emahlathini ngilusa. So inyosi ngiyazi ngimncane, ngidile nayo ngimncane kakhulu, kodwa-ke ngidila nayo unprofessional, singagqoki the way sengigqoka ngakhona.
Yes, yes.
So besifaka nje ukumakala abhanyana utho kweplastiki inyana ebusweni ushisa idayi besiyabangena.
Yeah.
And bezisingena-ke nazo. So lento le ya kwasho ukuthi yinto uNkulunkulu angiphe yona nje ukuthi nomfana wami emhlabeni esakhe isinkwa uzosibeka via inyosi, yabo.
Yes.
So ngakhula ke ngingumuntu onesibindi onalo uthando futhi lwenyosi, kodwa ngingakaze nje ngicabanga ukuthi ngelinye lamalanga nyoke ngibe yi-beekeeper e-registered e-professor. Angikaze nje ngicabanga ukuthi nyoke ngize ngibe umfundisi or uthisha ofundisa abanye abantu about beekeeping.
Yeah.
So ngahamba ngaze ngafika eGoli-ke la ngikhona khona njengamanje. So it happened ukuthi ngidibane nomunye ubaba ongumlungu, omunye umkhulu oyibeekeeper. So besingabantu besiba nabo sishumayela nje sitshela abantu ngoJesu endaweni. So ngelinye ilanga bebayixoxela nje ukuthi bexoxa ngey'nyosi nami ngiseduzane. So ngase ngibuze ukuthi nikhuluma ngani madoda, bathi hayi sikhuluma ngenyosi itaralala. Asithi okay, bathi uyayazi inyosi? Ngathi ngiyayazi and ngiyayithanda. Basi bangi-invite-ke 1 or 2 days nje ukuthi ngizobona ukuthi into zabo bazenza kanjani.
Yeah.
So ngabavakashela, ngabona izinto abazenzayo. Ma ngibona mfethu befake ilokuzana ama-overall nama-bees.
Yeah.
Hayi ngabona ukuthi hayi lento i-simple kakhulu. Ngathatha engikubona kubona ngakuhlanganisa nesibindi engikhule naso from ekuluseni.
Yes.
So ngahlanganisa ngakhipha into eyodwa, then from lapho yabe yaqala kini.
Mm. Now sewuphakathi mfethu, usowumfuyi-ke manje wama-bees, usewukhiqiza uju. Ithini i-procedure ekumele umthetho okumele ulandelwe ukuze umuntu kuthiwa uyi-beekeeper la e-South Africa?
Umthetho ukhona impela as a beekeeper. Number one, kufanele uqinisekise as a beekeeper ukuthi you are registered.
Yes.
Kufanele waziwe kwezomthetho or epitoli ukuthi ungumfuyi wenyosi because inyosi ayifani mhlambe nenkomo. Inyosi isilwane esincane kodwa is very very dangerous.
Yeah.
Ngendlela yokuthi nokubulala siyabulala. Inyosi ingabulala even inkomo. The way dangerous ngakhona. So ingakho beqinisekisa ukuthi kufanele bonke abafuyi benyosi bebe registered. Bebe nenamba like uba nenamba njengomuntu nje mawune number ye number plate yemoto.
Yes.
So nami ngine yami inamba from what department as a beekeeper registered. So le nto leyo ikwenzela iyenzani yenza ukuthi even thola ukuthi sekwenzeke mhlambe i disaster mhlambe inyosi zilimaze isilwane oyilimaza umuntu. Yeah. Uma befika mhlambe kufika amaphoyisa because abanye abantu phela bangakubophisa. Uma kufika amaphoyisa into yokuqala abazoyibuza nje it's like makwenzeka i car accident makuthi imoto ishayisene.
Yeah.
Nina kade nina driver into yokuqala abafike beyifuna amaphoyisa bafuna ama license indaba iqala kuma license.
Yeah.
So nakuma beekeeper nakwi bees farming. So nakhona yonke indaba iqala kwi registration number. So kufanele number 1 ube registered. Number 2 kufanele sicheke indawo la ama bees wakho owabeka khona. For example, you are not allowed ukugcina ama bees elokishini endaweni whereby la kugcwele khona abantu uphithizela nezilwane because isilwane esingozi.
Yeah.
Yeah, so izona zinto esibhekayo lezo as ama bees farmers ukuthi you know what number 1 uya register number 2 awubeka ama bees noma kuphi.
Yeah.
Number 3 kufanele ube nolwazi bethu and abantu abaningi bashaywa ulwazi bathatha ulwazi lolu akalithola emakhaya like emahlathini njoba ngisho ukuthi kade ngijethi inyosi ngiyazazi ngaleso sikhathi kanti bengingazazi. Number 1 besiyishisa ngedayi. Ma ushisa idayi ziyafa uyazibulala. Ngamanye amazwi ingqondo yakho iphelela kwihali but ayipheleli kwi-future yenyosi because ungayishisa manje inyosi uyithathe leyo hali but kusasa ihanayisekho. And inyosi angifuni ukuqamba manga isilwane esibaluleke kakhulu kithi singabantu because izinto esizidlayo ama-fruits ama-veggie yinyosi mfethu ezenza ukuthi ama-fruits akhona ukuthi athele ihlahla ukukhona ukuthela kahle ama-fruits.
Wonderful. I want us to tena siye laphana kumanqampunqampu and then we're gonna be having the sport news no nobuhle and then sizobe siyabuya engxoxweni yethu. Ngicela ungibambe kanjalo.
Yes.
It is the MUT radio. This is the Fukubangene
in a breakfast show on MUT Radio weekdays.
Hashtag grind and hustle Monday. We are speaking about inina bee farming or bee keeping. We are joined by you, Mr. Frank Wagwa Masondo, as the beekeeper. Mr. Masondo?
Yes, sir.
Right. So, sesiyazi ukuthi now you have to be registered and what not. So, yini okumele ngiqale like sengiyazi ukuthi ngifanele ngiregister, but yini dingakalayo ke mase ngiphakathi ebusinessini, the equipment and also how much can it cost ukuqala a bee farming or a bee keeping business?
Okufanele ngathini i-step sokuqala.
Yeah.
Ake ngisho ukuthi number 1 kufanele ube sure umake sure ukuthi izinto zokugqoka.
Yeah.
But safety first.
Yes.
Yeah. Ngicabanga mhlawumbe ake ngithe ukuqala kunakho konke ulwazi bethu
ngoba
bengimenshini ukuthi kufanele ube nolwazi ungasebenzisa ulwazi lwakudala olithole einkomeni.
Yeah. Okay.
Helele. Yeah, futhi uma ngithole like njengami as uthisha wabantu abafuna ukuqala i-bee farming. Uma ngimthola umuntu enalelo enolwazi lolu akalithole khula, ngizama ngenza sure ukuthi kufanele ngilidelete kuqala.
Yeah.
Yeah, because oliningi lwakhona lu wrong and lu harsh towards inyosi. Uyazibulala. You understand?
Yes.
Yeah, so ukuthola ulwazi number 1, number 2 ke ubese se uthola izinto zokugqoka. uthole ibathini PPE.
Yes.
Yes. Ya melu be protected. Izingozi kakhulu inyosi. And kufanele uthole ama tools.
Yeah.
And izinto zakhona ke mfethu depending ngeindawo ziyalikhuthuza ikick.
Yeah.
Yeah, izinto ze this farming zifuna ube ready ukhipha imali. Yeah. Kodwa ke amandla abantu awafani, mhlambe omunye umuntu engathi unaso iskill sokwenza sokuzenzela maybe amabox.
Yes.
Then awenze ethe senazi inyosi esedayisa leyo honey leyo, then from there is where la angathenga khona ke amabox aright. Yeah, because really izinto ze peace farming ziyakhosta. Kodwa into engiyithanda kakhulu ke njengoba sikhuluma ile yokuthi simhlokoloze uMr Agriculture wahlokolozeka because besinale challenge yokuthi abakwa agriculture kade bengayinakanga indaba yamabhizi bebefunda or bebesupporta kakhulu abantu abalimayo nabantu abafuyayo.
Yes, yes.
So le yamabhizi kade bengenandaba bekade bengayinakanga kakhulu because thina njengabantu abantsundu besiyithathe le nto sayipha abantu abamhlophe. Abantu abaningi namanje basasenakhe emqondweni ukuthi i-beast farming eyabantu abamhlophe ngokwebali. Of which akusikho lo, lokho information nje wrong, ngangana-stand.
Yes.
So that is why agriculture kade engasupporti abantu abenza i-beast farming ngendaba yokuthi bebenaleya nto ukuthi abantu abamhlophe banemali bayazimela. So njengoba ngikhuluma ke siye saba ne-meeting nabo ePitoli basho futhi ukuthi you know what, starting from this year bayaqalisa manje ukufunda or ukunakekela or ukusupporta abantu ngena kumkhakha we-beast farming. So njengoba ngikhuluma nje ngiyakhuthaza kubantu ukuthi wherever labakhona khona kubekanalo iphupho lokuthi ngelinye ilanga aqale i-beast farming iqale. And abantu-ke laba abe-agriculture bayathanda ukuthi uma ukhuluma ngento befike bezobona and bekuthole into usuyiqalile. Yangi-understand mfethu.
Yes, yes.
Ukuthi befike bethole ukuthi you know what, indoda iyaphanda not ukuthi ufuna i-support ugoqa izandla. No.
All right.
Yikho ngithi mina umuntu akazame ukuthi athathe ungamaplangwanyana agokodele kungene inyosi phakathi ebese ba-approach-ake batshejazini ngiyacela ngidinga uxhaso nansi into engiyenzayo. Nabo uma befika bethole ukuthi unama-box mhlampe awu-10 aney'nyosi bewabona ama-box akhona ukuthi awekho emazingeni, bazobona nabo bazokhuthala ukuthi no ama ngempela i-support uyayidinga lana. Umuntu ozothi ufuna ukuqala i-beast farming egoqe izandla is not easy ukuthi bamsize umuntu okanjalo. And
okay.
Again mfethu ma unga-checka ko-YouTube indaba ye-beast farming, you will find abantu kubantu abamhlophe, you will find abantu abaningi besifazane okuyibona abenza i-beast farming. But la kithi kubantu abansundu la besithi imbokodo yibona abasaba inyosi. And for me this thing yangiwarisa because I feel like i-equation ayibhalansanga. I-beast farming akuyona eyabantu besilisa bafethu, nabantu besifazane nabo bayafitha and angiyafisa ukubabona nabo bengenile kwi-beast farming. Yes, bakhona kodwa ngokwenamba ngokwenani baningi abantu besilisa kunabantu besifazane. And siyayicela le mbodo ukuthi funa ukuyibona phela nayo ingena igqoka ama-overall namhlophe clubs ihambisa ihani because iqiniso yileli mfethu elithi ihani ujula eSouth Africa. Okay.
All right. Thank you so much, Mr. Masondo. Maybe in 20 seconds, just share your contact ukuthi nabantu bakuthola kanjani, just in case kukhona odinga ulwazi olunzulu when it comes to beekeeping.
Asibonge mfethu. Ngiwumuntu othandayo ukufundisa abantu ngamabhizi and ofuna ukudibana nami uma ekhona la eGoli. Ngikhona around koma-Fort Lauderdale then uma ke mhlambe ufuna ukudibana nami kwezocinga efonini ngine number yami etholakala even na ku WhatsApp
O78 15 17 142.
Yes. Booking corner u Frank Mxolisi Masondo. Bese sengiba ne Facebook page yamabhizi ithi the beekeeper president hashtag Frank. That's my Facebook group, the page, the
okay.
Beekeepers, the beekeeper president hashtag Frank. Uzongithola lapho from there. Cool.
All right, siyabonga Mr. Masondo.
This is an MUT Radio podcast.